classic music.
When I see you, when I sleep in my dream, I see you. When I sing my song, I sing you. I'm all alone, all I need is you. Napiga simu yako haipatikani, na isi umechange you to me ya zamani. This love is killing me, can't take God damn, it's killing me.
I lose every time, it's like I'm in the basement. Number one spot is finding a replacement. I swear now I can't take it. Knowing somebody's got my baby. And now you hang around, baby, I can't leave. Should've put it down, should've got that.
I think na kwa kicha, I told myself, baka this time around niko ba. Damn, I think I need some help. Bada kuna angara ushajaribu kukusau, niko na picha yako kichwani. Kutafuta afadhali, niko na dende bari, moyo kasema kwako nyumbani. Kitu gani, sina money, na mawazo uliko na nani. Get bunny, huko ndani. Kama mwaka utakwisha sidhani. Marafiki waliniweka kizani, kashusha thamani, kabugi ramani. I'm sorry meku disappoint. Una wish iwe kama zamani.
I lose every time, it's like I'm in the basement. Number one spot is finding a replacement. I swear now I can take it. Knowing somebody's got my baby. Baby, I can't leave. Should've put it down, should've got that. I can still feel it in the air. See the pretty face from my face through the air.
Mini kama wingu siku, bila nyota kung'aa. Na, kinachonipa wivu, alonipikwa melamba kifaa. Mini mjinga yule asojijua. Nilopika nikasahau kupakua, nilopewa nafasi nikashindwa kuchagua. Usipocheza utotoni unachelewa kukua. Madogo yamekuwa makuu, majuto yamekuwa mjukuu. I'm sorry kwa kilichotokea, najua kiasi gani ulinitegemea. Marafiki waliniweka kizani, kushusha thamani, kabugi ramani. I'm sorry meku disappoint. Now I wish iwe kama zamani.
Finding a replacement. I swear now I can take it. Knowing somebody's got my
Chumakazi.